zonke intaba sawunyibilika zimke nenduli ezizishukunyiswe zonke izinto ziyedlula kodwa lona lizula kho alidluli limile njalo kude kube kunaphakade thatha indawo yakho njengothixo wongame kule ndawo. Thank you, Lord, for your word, which is our life prescription. Ilizwi lakho linguwe, ilizwi lakho libubomi. Yiloo nto Thixo uYohane simva esithi, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. The word became flesh among them. Ulizwi wasuka wayinyama wangumntu waphila phakathi kwabantu. Nanamhlanje Thixo wethu namandla onke sikhetha ukuhlala kuwe use wena uhlale kuthi Thixo lungileyo ngoba Nkosi siyazi kuwe kufumaneka konke. Kuwe kufumane kuphila, kuwe kufumane kamandla matsha. Kuwe Thixo namandla siyeyisa side sigqithise. Kuwe konke kuyenzeka. Kuwe Thixo namandla onke kuba khona Nkosi inkululeko. Kuwe konke kuyenzeka. Heavenly Father, we cannot afford to live outside you. Not in these trying times, not in the times we are living in. We refuse to live outside you. We refuse to live without you. Nansi kumkani kumkani le mini asisiza kuwe ngomthandazo. Thixo namandla onke yise yenkosi yethu uYesu Kristu. Ngawo lo mthandazo buyisa ithemba, ithembe beseli lahlikile. Thixo namandla onke ngawo lo mthandazo yehlisa umoya wakho oyingcwele. Umoya wakho namandla mawehle phezu kwempilo zethu, phezu kwamakhaya kamakhaya, phezu Thixo kwe-community zethu. Umoya wakho oyingcwele mawehle phezu kwelizwe lakowethu. Ngawo lo mthandazo Thixo zisa uxolo kumakhaya ngoba kuninzi Thixo, kuninzi moya oyingcwele, kuninzi okusehleleyo Thixo lungileyo. May this prayer bring restoration and prosperity in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. May this prayer activate faith in us that we may have hope for tomorrow. Sihlanguleke Thixo, usihlangule konke ndawo. Deliver our nation, mighty God, from poverty. Deliver our nation and deliver us from unemployment. Sihlangule Nkosi kwi oppression at work. Sihlangule Somandla kwi crime and corruption. Sihlangule moyo oyingcwele from the shedding of innocent blood. Deliver us, O God, from GBV and femicide. Oh my Father, my God, usikhumbule Thixo namandla. Khumbula abantwana bethu Thixo, bakhulule, usihlangule, ukhulule abantwana bethu Thixo namandla kwiziyobisi. Unqande Thixo, unqande Thixo namandla onke. Nangale mini yanamhlanje siyahesha, siyahesha Thixo namandla i-drug abuse. We drive it away from our nation in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. We welcome a new season, a season of hope, a season of deliverance, a season of restoration. Oh my God, my God. We receive and we embrace a new season of open doors, a new season of victories, a season of breakthroughs. Sizina ngaqhelekanga apho sakwenza izinto ezingaqhelekanga ngoba utshilo wathembisa uzabakhumbula abantu bakho Thixo wethu namandla For the present sufferings cannot be compared to the glory that shall be revealed Enkosi bawo Enkosi ngoba uThixo othembisayo unguThixo ofenza idinga nanamhlanje Nkosi uyawafeza amadinga sithandaza sikholwa ngalowo wasifelayo wabuya wavuka unguKristu Inkosi yethu